tusinzo yomukama omutonzi waffe ye yatuwa obulamu yatulwanira entalo zaffe kye kisumuluzo ky'amasanyu gaffe mukama yatalekerera Thank you.